mzima, nafsi nataka nipongeze, tumwagirie mtima, wauni wangu mjisogeze. Shogolosa unga unga mwanangu upendeze, ukitongoza funga munda mtoto kamkoleze.
Come mix Liza.